Z Music Africa. Yeah, yeah.
Don't worry, it's another love story.
The greatest of all times in the making. Yo, Neo. T-O-B-E. Cut. Cut. Yet, come on.
Hello, Kalonanya.
Has beats on the one, two.
Awe, wali, wapambafu. Takuri na kumbi wa shtatu. Sayo pasa kala na mata. Lavu yanga ni yako we mama. Utimo na bonde la chape iwe. Awe wali wapambafu. Nanzelu zifunga iwe.
Always on my mind.
Usayo pasa kala na mata. Iwe weka mzanga malava. Utimo na jaila chape iwe.
Kufuwa ya mu 18 Nunda kwa kefi unotate 18 Mune mbene mbe kukwate kwa something Jine Mr. Love wanana kusunga ngeli Begu sapikene kwa nsenga Benilin Kelo kubo kukoka nkufuke belin Kupeke na techupu wii wale pa nifyo Kwende wabili wana inenga nifyo Tekwewa tatube fuka uche we kefi Ulanchaja edi nasomika kwa kepo Paliwe bete fina bafike mbwe nkondo Kukulu ilene ngomulepo Yelo nagule mbele kolu Naiwe, nangu kwa first love zimbo Yeti, iwati wika le singwa lonishi Nine nchidi leti
Awe wali wapambafu Takuri na kumbi wa shtatu Osa yopo sangala na mata Lavu yaka ni yako we mama Utimo na vome la chape iwe Nanzelu zifunga iwe
Always on my mind
Usayo pasa kala na mata Iweweka mzanga marava Utingona jaila tape iwe
Olongu shende ya wila sakamana Njiobe weka nebota mwabana Nakupolu bafuru andi senda Mwili weni happiness in senda mo Uli munandi on Hata saitiru variandi Tila tuvele fanti Ine weka weka sewa linkwana Matapo tuvela ya dinkana Ma Ikutunesi yobe Saku mfaumfate business yobe Sendo tupimpinya tuye kupikini Nelomba nikesheme kanga likiliki Baby mona ni webo wabo weka pamba swap Wafunda lafu nala wabo
kama
swap
Awe wali wapambafu Takuri na kumbi wa shtatu Chape iwe Awe wali wapambafu Nanzelu zifunga iwe
Always on my mind
Usayo pasa kala na manta Iweweka muzanga malava Utimona jaila chape iwe
Beats on the 1-2s.
Cut, 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 cut.
Don't worry, it's Vapele, professional music.